exclusive at NigerPhoenix.com.
Papa said I will find you and now I see. Hello, I thought you keep Kosana Isiki and I've seen. Hello, we don't bawsi we Mkali sana. Oh na 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 na. Usi we Mkali sana. Oh na 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 na. Yeah, yeah. From the first time I looked in your eyes I knew. Feels like destiny. Zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. Tamani yako ipimiki. The world would not be enough. Una na 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 na. Roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I would find you and now I see. Hello, hata tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana au kiziwi waro. Mama usiwe mkali sana itikero inakuita. Hello, hello, yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah.
Kitu na kwa hidi outtie boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia.
Kitu na kuahidi outtie boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish ungejua tu so kuzingua tu. Nanfungia roho yangu nikikufungulia ndani na jona jiambia mini sumbua tu. Na kitu na kuahidi outtie boy eka ukiona mimi. Mali nimekweka mali stay eka mwingine. Roho inakuita itikia usikimia. Papa said I will find you and now I see. Hello, hata tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana au kiziwi waro. Mama usiwe mkali sana itikiaro inakuita. Hello, hello, yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah.
Thank God for life, thank God for sunshine life, for life,
sunshine for life.
And you for making me feel alright.
Na 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 na,
feel alright.
Thank God for life,
thank God for
sunshine
life,
sunshine for life,
sunshine for life.
And you for making me feel alright.
Feel alright.
Hello, hello,
yeah.
Hello, hello.
At NigerPhoenix.com.